tunataka twende happy raka. Kuna mango kwa jaka na daitua ruwe tu wache viraka. Alafu, idha, nito the egashie. Lazima turorie, keg na maloko bie. Home, away, home and away. You come with your babe, but wetu nganda kuplay. Hey, home, away, home and away. Woki taka stay, we should do this every day.
Matenge, mangoko, kikwenje, kiloko. Leo hadi mapoko, anadhe kuchuza na mboko. Home and away. Yondo zetu vako, leo na go astray, kama umbo koko. Kila siku shere, wemble na nichore, landi ni mwore, tambui hadi tere. Kikek niko bie, toka rwaka hadi gashie, let's go nitodhie, dolo zima ni rorie.
Nazaifanya daily, ka routine daily we ka weekendi. Hospital mural na mapedi, uliza kina njoki na kina wendi. Oya, kaka. Twende happy raka. Kuna mango kwa jaka na daitua ruwe tu wache viraka. Alafu, idha, neto the egashie. Lazima turorie, keg na maloko bie. Home, away, home and away. You come with your babe, but wetu nganda kuplay. Hey, home, away, home and away. Woki taka stay, we should do this every day.
Ask you me come na your fiance. At the end of the day, she's my Beyonce. I turn a predator into a freaking prey. Na kutoka shori wako na niko madre. Buda nimekufia kinyi bana. Smile sexy na mejaza kunyi sana. Mrembo amejipa mena got me a date. Mtu wa rwaka na mpeleka 108. Swaka bala nimedunga kama mkuki. Loza bea keg tunashika kimtungi. Kamna jabare kwenye manjoti na iliki. Bashilisha morio akomta after week uski.
Oya, kaka, twende happy raka. Kuna mango kwa jaka na daitua ruwe tu wache viraka. Alafu, idha, neto the egashie. Lazima turorie, keg na maloko bie. Home, away, home and away. You come with your babe, but wetu nganda kuplay. Hey, home, away, home and away. Woki taka stay, we should do this every day.